people, I have not come to cause problem for anybody.
Since we are now creating talent, we are mutawana go now.
I have come looking at the future for the people of Uganda.
Since we are now kulaba, obramu wa fobo maso ngaba na Uganda.
Our duty is to plant the good fruit.
Omulimu gwaffe gwa kusimba ebibala ebyomumaaso.
And when I go around the country, I see the fruit which our forefathers planted.
Buli we ngenda ndaba ebibala bingi bajjajja baffe be baasimbanga.
When I was coming here, I passed Kiboga Hospital.
We nabadde nzija wano nalabye eddwaliro ery'e Kiboga.
That is one of the seeds planted by UPC.
Yes, igemu UPC gye yasimbawo wano mu Kiboga eriya ya Kyangwazi wano.
Even if the people who planted it are gone.
Nerechiba we newe no wakuba nti no abasimbo ensigo eyo. Tebakyalinaffe wano.
That hospital is still treating the people of this area.
Eddwaliro ery'e Kiboga likyayamba nnyo abalwadde bangi mu eriya eyo.
So our duty is to get those good fruit and to keep planting them in different parts of Uganda.
Mulimu kwa fe na basigaddewo okusimba ebibala ebyo buli wamu we tugenda.
We are here in Kiryandongo.
Tuli wana Kiryandongo.
If you go to the other Kiryandongo, you'll find a hospital the same as Kiboga also there.
Wogenda mu disuki ya Kiryandongo eri mu bunyoro eri nga agenda e Karuma. Ojja kulaba eddwaliro erifaanana naddala eryo ery'e Kiboga ery'e Kiryandongo bagiyita Kiryandongo Hospital.
Everywhere you go in Uganda, you will find the fruits which were planted by our forefathers.
Buli wamu w'ogenda ne w'ogenda e Nakaseke ne w'ogenda e Kiboga wano ne w'ogenda e Kiryandongo nga bw'agambye e Bugiri ojja kulaba eddwaliro ng'eryo bajjajja baffe bwe baazimba oba taata we gye yazimba.
My duty as my father's son is to go around the country and plant such seed for the next generation and the generation after.
Yenga mutabani wopote gwe mulimu gwe okulaba nina yeyongera n'omulimu gwa tata we gwe yakolera eggwanga yeyongere maso kukisimba ebibye.
Sasa even if we go, the fruits are there which are still going to serve the generations to come.
Newe tuwa nga tetuliwo myaka gye mumaaso emiti gino gyeyongera okubala ebibala ebirungi kubaana bajja n'abazukulu abajja mu maaso.
It is not my duty to remove.
Si mulimu gwaffe okugyawo.
Mine is to plant.
Omulimu gwe gwa kusimba ebibala bino.
Although Omwami Ssebadduka can tell you, if a tree is not producing good fruit, you know what Jesus did.
Era omubuulizi ayinza okubuulira bulungi nino Yesu yagamba ekibala omuti bwe guba guleeta ebibala ebitali birungi Yesu waliwo kye yalagirira kye mulina okukola. Ndowooza Bayibuli mukitegeera omuti nga gubala tegubala ebibala ebirungi ebireeta miyembe.